It's time to be inspired with Kakamba's motivational segment on RX Radio.
A student, Dino Butulan Philippi, Puyi Charles Wright, and positive parental region trainer, a song of gender justice. Kodwa namhlanje umele iproject iDignity. Uzosicacisela nge hashtag menstruation matter campaign. Kwamkelekile RX Radio kwakhona Butulan. Unjani namhlanje?
Nkosi Qaqamba kakhulu, mandithathe lithuba ndibulise kuni basebenzi balapha Red Cross Radio, ndibulise kubasebenzi balapha esibhedlele, ndibulise nakubantwana abalapha esibhedlele kunye neparents ezikhoyo. Siyabulisa kakhulu enkosi nako esi-inviter. Thank you so much for hosting us.
Ndicela undixele kabanzi ngeDignity Project.
Ngamazwi nje amancinci amafutshane, uProject Dignity is an organization KZN KwaZulu-Natal ephethwe ke nguSusan Barnes. USusan kwathi nguSiwe Nxabembiza nguye ke umntu umququzeleli wale organization. Usuke lona ke injongo yale organization kukusebenza to ukuphucula imfundo yabantwana abangamantombazana kwakunye nempilo yabantwana abangamantombazana apha eMzantsi Afrika jikelele. Kwakhona kukusebenza bathi make sure into yobana abantwana mamantombazana aba-default esikolweni okanye abazimisishi ii-classes ngenxa yento yobana bekwii-periods zabo okanye besexesheni labo xa bengena isexesheni.
Yenza mehluko mni iDignity Project ekuhlaleni kwaye yamkelwe njani ngabantu?
Okokuqala, iProject Dignity inomsebenzi omkhulu ewenza ekuhlaleni. Izama ukuthi make sure into yobana imfundo yomntana oyikwekwe nomntana oyintombazana iyabhalansa, iyalingana. Kuba kaloku sayazi into yobana kwezinye imeko abantwana amantombazana xa beqalisa ungena exesheni okanye besexesheni abayi esikolweni kuba abanazi iphedza abanosebenzisa khona ukuze bakwazi ubheka esikolweni. So umsebenzi kaProject Dignity in the community kukuthi make sure into yobana xa abantwana bangamantombazana beqalisa ukungena exesheni okanye besexesheni banazo iipads ezithembakeleyo abanokuthembala kuzo, babe comfortable xa bezinxibile kungabikho ngxaki, bakwazi noattenda iiclasses zabo umntu angabinawari ingako kuyo yonke loo nto leyo. And also abazali nabo ngoku bafumanisa into yobana baphila free ubomi kuba kaloku uProject Dignity wa design okanye wa inventa i-subs pads, which is i-pads ezilasta for 5 years. So uba uyithengile umzali usifumene for free, umntana akasoze aphinde abe newari yepads because zikhona kuye for 5 years. So yenza abazali ke ngoku babe free bangabi nawari into yobana funeka ithenge ipads because umntana usifumene ezi pads zihlala kangeminyaka emihlanu kuba kaloku uyayinxiba yawuphinda ke ngoku ayihlambe ayoneke ukoma kwayo aphinde ayinxibe. So ithetha ukuthi ke ngoku abanakwazi uba newari yepads yonke i-5 years.
Niyawadibanisa amakhwenkwe namantombi kweli phulo leni lokufundisa ngokuya exesheni?
Ewe, kakhulu siyawadibanisa amakhwenkwe. UProject Dignity ixesha elinintsi usebenza kakhulu apha kwizikolo zalapha eMzantsi Afrika adawele nakumazwe alapha ke kwi-continent. Ebanikeza pads also ebafundisa ngokuunderstanda ngakumbi nangakumbi nge-menstruation ngoba sexesheni. Uye wabona into yobana no ikhona igephu ekhoyo, wadibana nathi ke singusonke gender justice kuba ke thina ke sinesakhono ngakumbi ukufundisa umntana oyikwekwe nomntu oyindoda kunye neparents abazali malunga nezinto ezinjengezi. Enye program esenzayo kuthiwa SRHR, which is yi-sexual reproductive health and rights. So waye wadibana nathi sisebenzisana kakhulu ke ngoku sinxulumanisa imfundo kaProject Dignity nekasonke sibafaka abantu bantombazana namakhwenkwe egumbi leli-1 khona ukuze amakhwenkwe ayeke ukuhlekisa ngeperiods, ayeke ukufilisha kuba hayi anakwazi uthetha ngale nto yinto yabantu abangoomama namantombazana, khona ukuze amakhwenkwe ayazi ukuthi ndingamxhasa njani usister wam omenstruatayo okanye ifriend yam okanye i-girlfriend kwabo ke sebeqalile ke ukwenza ezo zinto.
Ngeyiphi imicelimngeni enijongene nayo kule project yenu?
Qaqamba minintsi. Okokuqala manditsho nje ncakasana ukuthi uProject Dignity uzama uhlaba ukhwelo nangokubona ngena kwi website yabo ethi www.projectdignity.org.za. Banalo indawo ethi donation, apho khona sicela izandla ebantwini abanokwazi ufaka isandla, kuba sina asinazo izinto izixhobo zosebenza ngamandla, umzekelo imali yobana sihambe kuzo zonke iziprovinsi zalapha eMzantsi Afrika lamaphondo sifundisa ngalento. So ke ngonye umcele mngene sinawo lo xa sifuna ukwenza lonto. So enye izinto ke endicingayo into bana ingumcele mngeni sawufumana izinto bana xa sihamba siyohlala siqhubekeka sidilishana nabantu siba engage abantu community, uyafumana izinto bana makho amaxesha kuthiwe hayi Thulani le into asinawuthetha ngayo into yomama namantombazana. Kuthiwa xa siyibiza ngesingesi ngabantu ababhiliva kupatriarchy okanye people who are stereotypes. So sizama ke ukususa ezo ncinga zisacinga ngokungathi baphila eboxini, ukuthi khawuphume ngapha kwebox ubone ukuthi kwenzeka ntoni. Ngoba siyabhiliva ukuthi if you are a single father parenting a daughter, funeka uyazile ukuthi izstages of umntwana entombazana hamba kuzo xa ekhula engena ebuntwini, naxa ungumama uyazi ukuthi izstages umntwana ekwekwe angena kuzo xa engena ebuntwini. So kubakho ezonto zinzima kuba lokho indlela esikhuliswe ngayo, sakhuliswa sisithi ukuba sexesheni komuntu obhinqileyo yinto yabantu ababhinqileyo kuphela. So siye sinto abasobangeja kucommunity sothetha nabo bangafuni ukuza abanye athi ha-a andinawuthetha ngale Thulani, le nto is a woman's issue and girls issue. Kodwa ke siyabazama uba babonisa uba ngoku ixesha latshintsha alisekho njalo, ngoku nidobana sicinge outside the box, ngapha kwebox sibone ukuthi how can we. And also kokugqibela kulo mcimbi kanye amanye amaxesha uyofumanisa ubana umntana oyintombazana umntana oyikwekwe banayo into yobacalula abantwana abangintombazana xa besexesheni, kuthiwa hayi unuka kakubi, hayi awunakwazi uyodlala nabanye, ha-a hlala kowenu wena unakwazi uba phakathi kwabantu because ungulo mntu nje. Sizama kususe zo ngqondo zinjalo, sazi ukuthi xa umntana oyintombazana nomntu obhinqileyo ekwi-periods zakhe masimrespekthe, sibone ukuthi singamsupporta njani in the process.
Eli phulo libiza i-menstruation matter ngalasemzini lingantoni?
I-menstruation matters campaign yi-campaign apho sithi kumazwe alapha eMzantsi Afrika, I mean kwi-province alapha eMzantsi Afrika and also kumazwe alapha eAfrika singasebenzisana njani. Siyazi ukuthi ilizwe ngalinye lithabatha uxanduva ngokuyazi ukuthi siyayipapasha i-menstruation ukuthi mayibe khona in each and every programs esinazo kurhulumente wethu okanye kwiikhampani zethu, which is i-NGOs or NPOs or CBOs or faith-based organization. Sazi ukuthi siyayifaka ibe inxalenye yezinto esiyenzayo, ingabi into engathi ayinawufakwa isetabu into singenakwazi uthetha ngayo. Siyabakhuthaza ukuthi zwe ngalinye mathibathu uxanduva kuba kaloku sibhilive ukuthi uba sithetha nge-women empowerment and girl empowerment isiweni sithetha ngezinto ukuthi masithethe ngayo free. Sazi ukuthi sinexanduva efune sidlalile singootata singamakhwenkwe ukwenza yonke le nto uba ibe right. And also funa ukuthi kulamazwe nalapha eMzantsi Afrika sikhuthaza into yobana laa nto kuthiwa yintoni yi-menstrual health hygiene, ukuthi xa umntana wentombazana ekwi-periods zakhe kuyanyezela ubana i-hygiene ibe khona. So indima enodlalwa ngentoni yikweko notata ukuthi singenza njani ukuthi amantombazana abe nalo i-access to i-hygiene.
Abantwana bangancedisa njani ukwenza abantu banzi bazi, kanye abantwana bangenza njani ukwenza abantu bazi okanye babafundise ngezinto ezinxulumene ngokuya exesheni?
Okokuqala ndicinga ukuthi sinoxanduva singabazali, kunyanzelekile ukuthi njengoba mina abantwana ababini abangamantombazana omnye na 14 omnye na 7 sele mna ndahlala nabo phansi ndibafundise ukuthi xa ngumntana wentombazana nasi stage ongena kuso xa ongena phi ebuntwini, xa umntana oyikwekwe nasi stage ongena kuso xa ungena ebuntwini. So ithi loo nto leyo singabazali sinoxanduva efuneka silenzile ukuze abantwana bethu bazokwazi uandastenda ngakumbi nengakumbi ngobuntu bobumama nangobuntu bobudoda okanye bobukhwenkwe. So ithi loo nto leyo ngoku abantwana bethu iyayenze uba masibaqokelele sihlalanawo naphantsi, siyazi uba xa siyifemeli singathi ikho nto esinayithetha, ikho nto esinayithetha kuba abantwana but they are holding unattended questions. Banee-question bazingxepha kuzo aboye ukuzibuza apha kuthi kuba besithi hayi le nto kuthethwa ngayikhaya. Sithi abantwaneni bantwana xa sifikayo kwii-community zenu nakwizikolo zenu sizonifundisa nge my period is awesome, menstruation. Sicela nisibaze indlebe nisimamele. But ningabalibala abantu abangamakhwenkwe kubabiza nabo bazojoina ezi children's club zika my period is awesome okanye menstruation, so that sibe ni understanding efanayo singavi understanding erongo phaya emhlabeni enantsike ngaphandle estratweni.
I-Dignity Project inawo na amanye amaphulo obhiyozela inyanga yoomama.
Enkosi kakhulu uqaqamba ngalo mbuzo sisi. Ewe, sinawo amaphulo. Umzekelo, kule nyanga seyazi ubana iMandela Month, i-18 ibe yi-birthday kathathu uMandela, the latest that uMandela. Kodwa ke ngoyatshintshwa kodwa iMandela Month. Ithi loo nto leyo kule nyanga samazwe that uMandela ebebathanda kakhulu abantwana. So yiyo loo nto iMandela Foundation ayisi make sure into yobana iyabathabatha uxandevo into yobana abantwana mabengetshwe. Ndiyavuya nakwe-Red Cross Radio ngokuthi sibize sizothetha ngabantwana kule nyanga yabantwana kakatata uMandela. Enye izinto esenzileyo ke kwenye ye-district zalapha eKapa, sibe naye i-dialogue, ingxoxompikiswano phakathi kwamantombazana namakhwenkwe nge-menstruation. Sifuna kokubana yenzeke lonto leyo nge-14 ka-April. Sifuna into yobana amakhwenkwe ayazi ukuthi singa-attenda njani ibhetha le nto, sikwenze bana kuzophela nalo kwacalulana. Ngomhla we-9 ku-August ndizawube ndiphaya nakwesa sikolo kuthiwa yi-St. Thomas School for the Deaf e-Eastern Cape. I'm sorry, ngomhla wesibhozo ku-August. Apho khona sizawube together in partnership no-Project Dignity sizawube sinikezela nge-free usable, washable sanitary pads kubantwana abadeaf children abayi 100. Siyobanika as pads, kodwa ke siyabafundisa namakhwenkwe ke azabe njengoba amantombazane 100 kuzawuba amakhwenkwe ayi 100 apha ehulwini. Sithini? Sibafundise yonke le nto izokwazi ubana ba-understande ngokulinganayo. Enye into sizama uyipromota is the gender equality phakathi kwentombazana nekwenkwe. So sabe silapho ke ngalo 8 ka-August siyonikezela ngezipeds sikwafundisa nabantu abangamantombazana ukuthi ke namakhwenkwe masithetheni ngale nto akokuhlazeka ukuthetha ngayo phakathi. Naye ke usiuphayana e-KZN unazo iikhampeyini ezinintsi azawuzenza esenza i-donation to ebantwana abangamantombazana bafumana ezipeds for free as lasta for 5 years.
Inkosi Phuthulani, ikhona enye into ofuna ithetha?
Kubaphulaphuli abasimameleyo ngale ngexesha apha ke kwi-radio, kwi-Red Cross Radio, Children's Radio, ndithi ke mabangene abazali bakhangele ulwazi oluphangaleleyo ku-www.projectdignity.org.za. Bazabona yonke imisebenzi esiyenzayo eyenziwa ngu-Project Dignity. Baphinde kwakhona ke xa befuna olunye ulwazi bangamfonela ke uSiu Susan phaa ku-083-661-8963. Mandiyiphinde, 083-661-8963. Bangaphinde bangene phaa kwasonke gender www.sonkegenderjustice.org.za. Inomboro yapha eofisini elong market street Cape Town ithi 021-423-7088. Bangaphinda bangene ke kumyperiodisawesome.com. Yena ke useSweden apho ke waqala uinventwa khona eSweden. Umphathi wayo ke nguTerese N kunye naye ke uKarin N basebenza naye ke ngabaququzeleli ke bale project ma periods awesome, besebenzisana noSonke Gender Justice no Project Dignity. Bangangena kwezo site basifumane khona ngolwazi oluphangaleleyo. Ndibulele kakhulu ke ngoba sibiziwe iRed Cross sizothetha apha. Ndiyabulela kakhulu, enkosi kakhulu.
Enkosi Bhuti ngexesha lakho.